muteza matwi ya ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwese mwese mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 ni ku mirongo migufi. Muri isanga rero ni mukanya.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero, buri mwaka guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha tombola itanga uruhushya bita Green Card mu Cyongereza rwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Abayikoze mu kwezi kwa 10 n'ukwa 11 mu mwaka ushize w'2018 ubu bashobora kujya kureba ko batoranijwe. Bikorerwa ku rubuga rwa internet dvlottery.state.gov rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikorwa rero guhera ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatanu turimo, bikazageza ku itariki ya 30 y'ukwa 9 2020. Hagati aho ariko, abatombuye mu mwaka wabanjirije, ni ukuvuga mu 2017, bashobora gukomeza nabo kureba ko batowe kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 9 k'uyu mwaka. Kureba ko wagize amahirwe bikorwa bite, igikurikiraho ni iki iyo usanze waratoranyijwe. Nanone turifashisha Mukama Dios aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya North Carolina. Ni umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family. Simbatindiye rero. Mukama we, uraho neza?
Uraho neza Kamirindo.
Urahura komeye rwose?
Uraho turakomeye cyane.
Nongeye kugushimira byimaze yuko nanone uduhaye iyi saha nzima, kuko ibi bintu bya DV Lottery nabonye Abanyarwanda n'Abarundi bibatera amatsiko cyane, bagashaka kumenya uko bikorwa n'uko bikurikiraho. Ndagushimiye cyane rero.
Yego cyane, naho murakoze.
Nuko hagati aho rwose ariko wabanzuka twibutsa umuryango DV Blessed Family icyo ari cyo n'icyo ugamije.
Yego, umuryango DV Blessed Family ni umuryango wagiyeho hashize imyaka igera ku 8. Watangiye gukora neza mu 2014. Ikintu wari ugamije ni umuryango udaharanira inyungu mbere na mbere, nta kiguzi, nta mafaranga. Ni umuryango duhuza abantu baba babaye selected, tukabahereza.
Ni ukuvuga batoranijwe muri iriya tombora.
Baba batoranijwe muri ino tombora ryo gukinira Green Card. Hanyuma tukabaha informasiyo bakeneye, kuko usanga iyo umaze gukina ugatomborwa ntubuze igikurikiraho. Hari abahita babyuka bajya kuri embassy bazi ngo leta babaha viza. Ibyo ni byo tuvanaho, tukababwira ibikurikira uko bigenda, procedure ku procedure imara umwaka wose. Ni ukuvuga ngo nubwo buryo tubafashamo kugeza babonye viza zabo, kugeza bageze muri Amerika, tugakomeza tukabakurikirana.
Ariko se yego, noneho reka tuvuge, umuntu abonye byose, inzira zose zinyuzemo, noneho abonye visa yo kuza muri Amerika, gusa akenera adresse kugira ngo asabe visa, akenera adresse y'umuntu wo muri Amerika ushobora kumwakira iyo agiye gusaba visa. Mwebwe mushobora kumuha, mbese kumuha, kumushingira igiti, mukamuha adresse yanyu ku buryo yayikoresha asaba visa?
Ibyo bintu rero reka mbisobanure neza. Bitewe n'uburyo twitanze tugafashanya abantu harimo ubundi abantu mu Rwanda cyangwa mu Burundi akenshi bafite inshuti hano muri Amerika cyangwa abavandimwe mu kuzuza hari fomu yo gusaba visa baba bakeneye kuzuza nyuma yo kubona ko batombowe bakenera rero umuntu bakenera adresse z'umuntu utuye muri Amerika twebwe tureba abantu ntabwo dufata rusange ngo tubabwire ngo dufite adresse z'abantu reka tubabahe ahubwo icyo dukora buri muntu arashaka ku giti cyiwe ariko twabona abo bantu bakeya babuze umuntu neza tukaba dushobora kubahuza n'abantu bageze hano mbere nabo bafashijwe ubwo ni ubufasha dutanga ariko buba buri nk'aka special ntabwo ari ubufasha dutanga tubwijeje abantu ko tugomba kubikora nkanjye ku giti cyanjye mu myaka yashize nagendaga nakira abantu ariko usanga hari n'abahita bagira ubunebwe bwo kugira abo bashaka bazi yuko iyo serivisi turi buyiprovayidinge turi buyitange kandi mu by'ukuri ahubwo tubabwira ko ibikenewe bikenewe umuntu kubona adresse cyane iyo wuzuza iyi fomu cyangwa iyi apulikasiyo isaba viza nyuma yo kuba watombowe icyo uba ukeneye na adresse ni umuntu uguha amazina ye nimero za telefone na adresse z'ahantu atuye niyo yabiguha ukabona uko wuzuza hanyuma yazaba atabashije kukwakira ukaba wazabona wazashaka undi nyuma ukamuhindura birashoboka birashoboka ko wahindura umuntu wamubonye nyuma wanabonye viza utandukanye n'uwo wakoresheje wuzuza iyi fomu yo gusaba viza ibyo rero nibyo dusobanurira abantu bakabimenya kuko utamubonye ntabwo ubasha kurangiza iyi fomu ngo yuzuze neza
hanyuma aho ngo ariko dusubiye inyuma gatoya yego insanganyamatsiko y'ubu ngubu ni ukujya kureba ko batoranijwe abakoze tombora noneho ukabasobanura n'inzira zose bashobora kunyuramo kugira ngo bagere muri Amerika nyuma yo kuba baratoranijwe ariko rero nyine dusubiye inyuma hari umunywanyi w'ijwi ry'Amerika witwa Uwimana Isaie ntabwo yatwandikiye aho ari ariko mbirebye neza ashobora kuba ari umunyarwanda yabajije ati bisaba iki kujya muri tombora
kugeza ubu ngubu uko itegeko rivuga nta ikintu bisaba ni ukuba urengeje imyaka 18 y'amavuko ukaba byiza ko uba wararangije amashuri ya secondaire tugendeye kuri experience y'abagiye batomborwa bakanakomeza ibyo bintu kuba ufite iyo myaka y'ubukure ukaba wanarangije secondaire ni ibyo bintu bisaba igihugu icyo waba urimo icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika uvanyemo ibihugu biba byarujije umubare nka Nigeria ariko abandi mu Rwanda mu Burundi Kenya Congo nta kindi kintu kidasanzwe ntabwo basaba kuba uzi ururimi runaka cyangwa iki ni ukuba ufite warangije amashuri yisumbuye kuko diplome nicyo kintu cya mbere bareba hanyuma no kuba utari umuminere cyangwa se utari munsi y'imyaka y'ubukure ndumva icyo kintu iyo cyujuje uba ushobora gukina tombora
uravuze ngo ururimi ntabwo rukenewe kandi muri Amerika bavuga icyongereza ubwo abantu batavuga icyongereza ntabwo nabo bashobora gutombora
barashobora gutomborwa rwose kuko cyane ibihugu byo muri Afurika bikoresha igifaransa cyangwa se n'u Rwanda rwinjiye mu cyongereza nyuma muri ambasade yo mu Rwanda ya Amerika iri mu Rwanda yemera umuntu gukora interview mu kinyarwanda mu cyongereza no mu gifaransa rero kuba utazi icyongereza ntabwo byaba inzitizi y'uko utakina ahubwo wakina wamara gutomborwa ukazajya mu dushuri duto duto tukwigisha ururimi rwo kuvuga ariko wazanakiga wageze aha ngaha kugeza ubu ngubu iyo ntabwo ari inzitizi ituma umuntu atakina tombora
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga umushyitsi ni Mukama Dios ayobora umuryango witwa DV Blessed Family ni umuryango uha inama abantu batomboye muri DV Lottery ni tombora itanga uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri Amerika bita Green Card mu cyongereza kuri telefone dufite Democrat na Augustin duhere kuri Democrat we wiriwe
cyane abuje cy'Amerika
ufite akabazo cyangwa icyumviro
akabaza gusaba ubwo n'ikishi yego bashanda baye mu nyubako ya Amerika
uti
manda baye mu nyubako ya Amerika
ye twiriwe neza rwose ariko se umurongo wawe kutameze neza wajya ku ruhande gato yahari wajya ku ruhande gato yakubera ko ntabwo tukumva neza ntabwo tukwakira neza
bo je ndo ndabumba neza cyane namu
eh ubu noneho turakumva yego komeza abandanye
yego hanyuma kuri cyane n'iyo tonye tombora
mhm
ndumvise ko ari kitabo cyane gose
mhm
ariko naje ngo ndanga mu Burundi nashaka iyo mutumire adutomatikire igisaga muri tombora uko cyagenda
ariko yaramaze kubisobanura demokrasi
ebe na byinshi cyari buze yuko kwa ngo muntu nje muri tombora niko abakwije imyaka irenga 18 kuduga
eh kandi
akarangira na cyure yasogombera
aha
none ndabyinjye byose nanze magaze igenda bikwije
aha
ariko ni nshaka yanze kwinjira muri tombora kugira ngo hanyuze kuri nka green card
eh
yabuza gutura muri Amerika no gukorerayo
yego
ndashaka rero angiri nama uko byagenda kugira ngo umuntu ashobore gushika aje kuzomenya ko abantu batowe
ariko wowe ntabwo urayikora
oya ntabwo ndayikora uko no emotion n'iyo kuvuga ngo njambona icyo yo icyo kijyanye yo magite bwiye
ye demokrate noneho reka umutumirwa akubwire amatariki tombora ikorerwaho yongera gusubiriremo nibindi bishobora kuba bisabwa usibye nyine gukura no kuba warize sogondere urakoze cyane
yego namwe murakoze kugikana icyo mu bwe neza
ye komera mukama we
yego
tombora ikorerwa he ikorwa ryari
tombora ikorwa buri mwaka mu kwezi kwa 10 imara ukwezi ubundi itangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 ikarangira ku itariki 6 cyangwa 6 z'ukwa 11 keretse iyo habaye impinduka zituma bigeza amatariki nk'ibyabaye ushize ariko nabwo barayamenyesha bakavuga ati twigije itariki zinizi bitewe n'ibyuma ibyo ni ikibazo cya tekinike cyaba cyabayeho ariko ubundi iteganyijwe gukorwa mu kwezi kwa 10 ikarangira mu kwa 11 kwa buri mwaka mbere yaho nta handi matariki ntabwo wajya gutombora mu kwa 9 cyangwa mu kwa 12 nuko kwezi kwa 10 birangira no kwa 11 ngo gutangira ni website ujyaho yitwa www.bizelotary.state.gov biri mu cyongereza ariko uburyo abantu bakoresha icyongereza cyangwa uburyo babikoramo neza ugiye ubishatse muri Google cyangwa muri Google bakakwereka iyo website ukayibona ko ari ikintu cyangombwa nasobanura aho ngaho abantu bagomba kwitondera hari ama website menshi abavuga ngo ni green card ariko iyo ubonye idaherwa na .state.gov ntabwo ari ya leta ya guverinoma ya Amerika mu byo ugomba rero kwitondera ama website yose adaherwa niyo .state.gov ntabwo ugomba kuyizera niyo mpamvu ugomba kumusacinga cyangwa se kureba muri Google ukareba iyo website ukamenya ko ari ya guverinoma ugiye kwaplayinga ahantu hanyakuri nicyo kintu navuga
nanone rero twunganiranye hari abantu bashobora kuko uvuze ibyayo ma website aba ari atari yo nyakuri atari ya leta ya atari ya leta z'ubumwe za Amerika zo zirishyuza ariko
yeye mukomeza ngo na amafaranga uzatanga amafaranga icyo navuga kuri yingi kwitombora nta amafaranga namake basaba n'ubuntu
izindi niziba zishaka kurya amafaranga y'abantu gusa ntacyo zamariye
zirahari nyinshi cyane ni ukuzitondera
ntacyo ziba zibamariye kubera ko abazinyuzeho ntabwo batomborwa
reka
ntawe biba bihuriye rwose na leta yego ni ubuntu rero kuri website www.dvlottery mu ijambo rimwe state.gov niyongiyo niyo batomboreraho buri mwaka
niyongiyo buri mwaka ubiyigiyeho uba ureba na batom abakinye umwaka ushize wa 2018 ushyira 2019 n'abakinye bari muri uyu mwaka wa 2019 kugeza 2022 nibo ubu ngubu bashobora kureba ko batombowe cyangwa se nibo bari muri iyo myaka ubwo ngo nubango tombora yindi izatangira mu kwa cumi uyu mwaka wa 2019 abo nabazagenda muri 2021.
Ijwi rya Amerika kuri telefone kandi dufite na Augustin.
Wiriwe
akabazo cyangwa igitekerezo?
Akabazo nataka kubaza umutumirwa wacu.
Mhm.
None haba hari ahantu bafite nk'icyicaro mu bihugu byacu byo muri Afurika ku buryo ukeneye ibindi bisobanuro babiguha buri munsi?
Urashaka kuvuga uyu muryango w'umutumirwa Mukamadios DV Blessed Family?
Ego.
Reka hita gusubiza. Urakoze.
Murakoze.
Yee. Mukama we. Hari ishami mufite mu Rwanda cyangwa mu Burundi?
Aho rero navuga ko ishami uburyo kuri ubu ngubu ibintu bimeze ni technology dukoresha cyangwa se ni social media, kubera yuko abantu muri kubyumva nta shami dushobora gushinga ngo rigire icyicaro, kuko abantu bose tuba turi kumwe n'ababa bari mu rugendo n'ababa bagiye kwimuka bava muri Afurika baza muri Amerika. Rero ntabwo twifashisha abantu batatombowe ngo babe badusigarira aho ngaho mu Rwanda cyangwa mu Burundi, ahubwo icyo dukora ni uko ari contact dukoresha cyase Facebook na WhatsApp, hanyuma abo bantu kuko tumaze gukonekta wamaze kuza tukaguhereza information ukabona viza ukimukira muri Amerika, nta kindi cyicaro ukeneye muri Afurika. Gusa icyo dukora buri mwaka nk'ubu ngubu 2019 dushyiraho komite ifasha abantu bari kuri tere cyase bari mu Rwanda cyangwa bari mu Burundi ikababwira ibyo gukora, ariko iyo komite nayo irangira n'uwo mwaka vuba ba 2018 cyangwa 2018 bose baraje bageze hano muri Amerika. Ni ukuvuga ngo hari aba 2019 abo nabo bafasha mu buzima bwa buri munsi, ariko nabo baba bari mu rugendo. Dukora uburyo dutora komite ifasha abo bantu kuzuriza amafomu, kubabwira izindi nama, kubakoresha inama bagahura imbona nkubone, ariko abo bantu dukoresha tubona naba bazagenda mu mpera z'umwaka. Bafite nimero zizagerwaho mu mpera z'umwaka uburyo bazarangiza gufasha abo ngabo, bagasigaho abandi mu wundi mwaka watombowe uko bagukomeza gufashanya. Nuko ukuntu dukora icyicaro cyacu, tugikora iyo twamaze kubona abo bantu babaye batombowe. Niko nabisobanuritse.
Yego. Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga, ibya tombora ya Green Card nibyo tuganiraho na Mukama Dios. Kuri telefone turi kumwe na Jerome. Jerome.
Hello.
Narengize ngo wabuze. No.
Ndahari.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda mu cyerekezo?
Mu ntara y'Iburasirazuba.
Yee, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nyine ni uburyo umuntu yabona yasobanukirwa virusi yo ku bijyanye n'iyo tombora.
Subiramo.
Ikibazo ni uburyo umuntu yasobanukirwa virusi yo ku bijyanye n'iyo tombora.
Ariko se Jerome, sinzi nimba wakurikiye iki kiganiro mu by'ukuri rwose ko yabisobanuye bihagije. Reka noneho nkugire inama. Reka nkugire inama, uze kujya ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, ahanditse ibiganiro muri Isanga. Iki kiganiro uze kongera kucyumva, inama zose zirimo. Urakoze cyane. Nuko Mukama we,
karame cyane.
Ubungubu unoneho kuko ntabwo twakomeza kuvuga ngo bikorwa gute kubera ko tuzabigarukaho mu kwezi kwa cumi, ahubwo noneho twibande ubungubu n'abantu bose bumva ijwi rya Amerika baza kuza ku mirongo mbasabe rwose twibande noneho ubu ngubu birimo bikorwa n'iki tombora yarabaye yararangiye twabyibukije uko byakozwe uko bikorwa noneho ubu ngubu n'iki kirimo gikorwa ikirimo gikorwa ni ukugenda ukajya kureba ko watomboye hagati wambwira abateze amatwi ijwi rya Amerika ko urwo rubuga mbese iyo ukanze kuri dvlottery.gov aho ukanda ugera ahantu ukabona hejuru ibumoso handitse US Department of State ni ukuvuga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ukabona iyo tombora uko imeze ukabona ahantu handitswe continue ni ukuvuga ngo komeza aho ngaho ni ukanda noneho akakujyana aho ushyiramo nimero n'ibindi byose usabwa kugira ngo urebe nimba waratomboye Mukama ibyo mvuze nibyo
ibyo mvuze nibyo rwose aho ngaho uhita ubonaho aho handitse ngo check status cyangwa se gucekinga ko watsinze ugakora continue nk'uko wabivuze hanyuma ugahita ubona aho bagushyira aho ushyiramo nimero baba baraguhaye n'amazina wakoresheje hari aho reka mvugeho gatoya hari abavuga ngo ibyo babahaye kuzuzamo ntago biri gukunda ahanini hari ikibazo abantu bo mu Rwanda cyangwa mu Burundi kubera Igifaransa n'Icyongereza bagenda bitiranya prénom nano muri Amerika last name na first name usanga last name buri gihe ari itangira none ugasanga umuntu yitwa wenda Ange Mutoni ugasanga yanditse Ange Mutoni gutyo Ange ryabaye izina ryabaye last name noneho ya bamubwira ngo shyiramo last name cya family name ugashyiramo Mutoni ugasanga ntabwo biri gukunda icyo gihe nababwira ngo aho hantu ha last name cya family name mujye mugerageza n'ibyanga mushyiremo izindi zina Ange cyangwa se ngo Mutoni mu rugero natanze hanyuma rimwe rishobora gukunda aho kugira ngo ngo byarapfuye cyangwa ntabwo biri gukunda naho hantu akunze kuba ikibazo
hanyuma rero wamara gushyiramo nimero baguhaye igihe watomboraga ushyizemo n'izina ryawe baba bagusaba izina rya so na nyoko ariko nk'uko umaze kurisobanura hari igihe uba warashyizemo irindi ritari rya so na nyoko warashyizemo Ange aho gushyiramo Mutoni noneho hindura urabivuze nyuma ugashyiramo n'umwaka wavutsemo
umwaka wavutsemo udashyizemo amatariki umwaka gusa
tuvuge umuntu wavutse ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 2000 najyo 2000 reka tuvuge ujuje imyaka 18 ku itariki ya 20 kwa gatanu 1980 tuvuge agomba kuzuzamo 1980 gusa
yego
ntabwo amatariki yashyiraho aha radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uko rero bareba noneho nimba waratomboye kuko iyo wagiye gutombora baguha nimero urayikoresha nibyo rero umutumirwa Mukama Dios umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family amaze gusobanura kuri telefone dufite Eric we wirwe neza umurongo wawe umeze nabi pe gana ku ruhande hanyuma twumve Eric ntabwo tukumva neza
ndakubaza umuntu yagira
ntabwo umurongo umeze neza rwose Eric ntabwo umurongo wawe rwose umeze neza utubabare ntabwo tukumva gira tubabaje ariko ntabwo ntakundi urakoze cyane noneho duhamagare Crispin vuga cyane wiriwe
mirewe neza kamerene
yego uri he Crispin
bishyari mu Rwanda
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
yego turabashimiye tuje n'umutumirwa
yego nawe nagusuhuze Mukama nawe musuhuze
namusuhuze cyane Crispin
okay
ikibazo nakubaza
aha
tombora ibyo mu mwaka
yego
ibyo mu mwaka
ikindi nkakubaza rero ese iyo barangije gutombora numvise yuko bafasha abantu batombowe kugira ngo bagere muri Amerika umuntu uzabaje babifasha bafasha abantu mbese abarangije gutomborwa numvise umutima uvuga ko babafasha
oya ni ukubagira inama ariko inama nazo ni ugufasha nibyo
aha yes nibyo nabyumva ku muntu ubisobanukiwe nta bundi bufasha asaba ushobora kubyikorera wenyine nyuma yo gutomborwa
mukama mubwire
aho nakubwira ngo abenshi bagiye babyifasha barimo amahirwe menshi ni uko ubikora utabizi kuko hari procedure ndende uba ugomba gukurikiza nyuma yo gutomborwa ntabwo biba bigarukiye usanga rero abantu benshi bagenda bakora amakosa hanyuma bakabyuza nabi bagera muri ambasade ugasanga babuze viza cyangwa se kubera ko nta makuru kuko usanga buri muntu umaze gutombora ntabwo benshi ariko bakurikira ngo basome bamenye ibikurikiraho ahubwo bahita bazinduka bajya kuri ambasade kandi hari n'abantu wenda bazakora interiviyu mu mwaka utaha rero icyo twakemuye ni icyo kintu dufite rezulta zimaze kugaragara mu mwaka ushize cyangwa se uyu mwaka wa 2019 abari muri iyo famili yacu nta muntu murabura viza mu gihe usanga iyo bagiye muri ambasade bahurirayo n'abandi ugasanga umuntu atashye ari kurira ngo abuze viza bamubaza ugasanga nawe yaratumye green card ariko ugasanga ntabwo bari kumwe muri groupe rero icyo twakubwira ni uko kujya kubyikorera wabikora ariko akenshi amahirwe menshi arimo babikora nabi cyangwa se buzuza nabi ibikurikira
byo guhuzagurika
yego
Crispin wasobanukiwe
yego nasobanukiwe Marco ikibazo cya nyuma rero
kagufiya
nashaka kumenya adresse yabo nashaka kubiyambaza ko bamufata adresse yabo yababona
ese Crispin nanjye nkwibarize nawe wagiye gukora tombora umwaka ushize
ayo ndakora ariko nshobora kuyikora
reka akubwire agusubize ariko rero noneho uhita utanga umurongo ukurikire kuri radio urakoze nuko byose we mubwire rero ako kabazo kanyuma
ndumva ari umuntu usobanutse yajya kuri Facebook akareba urubuga rwacu rurimo abantu bose yaba abatomboye n'abataratomboye n'abifuza gukina aho ngaho niho tugenda dukura abantu niyo adresse navuga kuko urwo rubuga rwitwa Divirotari Rwanda iyo ushatse muri Facebook urarubona ugahita usaba kurujyamo tukakwapuruva hanyuma icyo gihe ubona iby'abantu bose iyo ukinnye bakaguhitamo icyo gihe uhita wandika ati bantomboye mwashyira kuri rwa rubuga rw'abatomboye kuko urubuga rwa WhatsApp ntabwo turushyiramo umuntu utaratomboye kuko ntabwo yaza kureba iby'abantu bari mu rugendo barimo ariko urwo rwa Facebook dushyiraho amakuru yose umuntu wese ikibazo akeneye turakimusubiza yaba yaratomboye yaba yifuza gukina yaba yarakinnye ntibicemo bose ntaho duhurira rufite abamambure benshi ni ukuvuga ngo aho ngaho niho namubwira yarebera niho yanasanga kontakiti zacu nk'amazina yanjye anyandikiye inbox akambwira ati yatomboye niho mpita noneho ntangira cyangwa se n'abandi bazimini batangira kumufashiriza bagahita bamushyira mu rwo rubuga rwa bose noneho nicyo namusubiza
yego iyo adresse yanyu kuri Facebook DV Lottery ni mu ijambo rimwe Rwanda rikaba ijambo rya kabiri
yego
mbese ni amagambo abiri DV Lottery Rwanda
yes uhita ubibonamo ni groupe ifite ikirangantego ifite igisiga kiri imbere y'idarapo rya Amerika niyo ngiyo uhita uyibona
yego umuntu rero agomba kubanza akinjira muri groupe noneho niho mumugira inama y'ukuntu abikora
yes naho ngaho tumubonera nawe ntihatubonera ikindi nasobanurira abantu batumva mvuga groupe cyangwa family ntabwo nta amafaranga isaba yaba inama yaba kukubwira uko bigenda nta mafaranga ni ubuntu nkuko natwe tuba twaragira amahirwe tugatomborwa ku buntu tukagera aha ngaha ku buntu niko natwe dufasha abantu nta kiguzi hatazagira umubwira ngo ndi muri groupe ya Divirotari cyangwa Divi Blessed Family ngaho uzana ibihumbi 50 ntuzurize application isaba viza ntibibaho ndabibabwiye ntihazagira umuntu n'umwe utanga amafaranga muri ino sisiteme cyangwa se muri iyi gahunda umuburyo bwo gushaka information.
No ubwo rero twongere tubisubiremo nkuko ntabwo nibuke wari wabibajije mbere nta adresse mufite y'icyicaro ikigali cyangwa ibujumbura cyangwa handi mu Rwanda no mu Burundi ni kuri Facebook niho horoshye muhurira.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Mukamadios ayobora umuryango DV Blessed Family ugira inama abantu mu bya tombola ya Green Card n'uruhushya rwo kuza gutura no gukora muri Amerika. Kuri telefone dufite Haron. Aron. Wiriwe?
Wiriwe.
Uri hehe Aron?
Ndi mu Burundi.
Mu Burundi hehe?
Burundi ahantu mu ntara ya Karusi.
Yee, nuko.
Ego.
Akabazo kawe cyangwa icyumviro?
Yena n'ibyo akabazo.
Mhm.
Ariko kesi na kesi ibintu byo kuri Facebook dukunda kubikora imwe imaca byo tuzi basanga turujuje urupapuro cyangwa formulaire baba bashyizeho. Hanyuma rero nari nashatse kubaza ukuntu boduha aho duca kugira tubone ko turimwo cyangwa bitakunze. Ariko nkaca nsaba uwo yarimo aradusigurira ukuntu yadusigurira bijya biharuro warabyibagiye hanyuma ingene woca ubigenza.
Ibihe biharuro?
Ibyo biharuro badusaba ubanza gushyiramwo baba barakurumbishye imbere uciyandika.
Ari kuvuga confirmation number cyangwa se yandi bari baba baraguhaye iyo wayibagiye cyangwa urataye urupapuro uko bigenda.
Niyo nyine niyo nyine ndavuga.
Noneho Aron nimba nkurikira neza nawe byakubayeho se? Byakubayeho wowe?
Oya nagomba kubaza ingene byose bigenda ntibirambaho.
Yee n'amahirwe narengeze ngo byakubayeho. Nuko Mukama yabyumvise rero ndahita kwishyura. Mukama we
ni ikibazo cyoroshye ashobora kuba anabarije n'abo byabayeho kuko nk'uko urubuga rwa Facebook tubona babibazaho ko bazibagiwe ugenda nyine nk'ugiye kwinjizamo cyangwa se nk'ugiye gushyiramo n'ubundi izo nimero kwa kundi twabivuze kuri ya website ya dvlottery.state.gov hanyuma iyo ugeze aho gushyira confirmation number hari aho uzishyiramo hari noneho n'akandi karinki cyangwa se
ahandukana
uvuga ngo forgot confirmation number ubaye waribagiwe confirmation number
icyo bivuga
ni ukuvuga ngo icyo gihe ugakrikaho cyangwa se ukagakandaho
mu kirundi babyita gupyondaho
ukagapyondaho hanyuma bahita bakubaza amazina wakoresheje izina ryawe rya last name cyangwa se no na prénom ariyo first name hanyuma na matariki wakoresheje ugomba kuyibuka hanyuma na email. Ibyo bintu
email yawe ku giti cyawe
email ku giti cyawe hanyuma ugashyiramo imibare wabagwaye munsi nyine imibare ikihindagurika bitewe na systeme hanyuma ugakanda submit cyangwa se ukohereza icyo gihe bahita bazikugarura iyo wabishyizemo neza nk'uko wabidusabye bahita bazikugarurira ukazibona hanyuma ugahita uzandika ahantu cyangwa ukazifotora ubundi ukajya ugasubira inyuma ukazuzu ni ibintu byoroshye rwose ibyo byo ntabwo ari ikibazo keretse ubaye waribagiwe n'amazina wakoresheje cyangwa amatariki y'amavuko wakoresheje icyo gihe nta bundi buryo bwo kubibona.
Ubwo rero noneho wagira inama abantu dore uko nabyujujemo reka mbyandike noneho mu kwezi kwa gatanu ninjya kureba ko natomboye mbe mbifite ku rukaratasi
cyane urabyandika ukabifotora ukanabyohereza no kuri email kuko barakubwira ngo urabishaka kubyohereza kuri email ukabyohereza kuri email yawe kame umuntu wese ujya kugira ino bintu agomba kuba afite email ukabika kuri email icyo gihe mu kwa gatanu hageze igihereza rita zisohokera usura kuri ya email cyangwa ahantu wagize ukabizana ni ibintu byangombwa ugomba kuba agaciro.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda DV Lottery itanga Green Card niyo tuganiraho ubu rero ni igihe cyo kureba nimba mwaratomboye abakoze tombora mu mwaka ushize mu kwa cumi na kumwe ni mugende rero bizakomeza byaratangiye ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa 5 bizakomeza kugera kuri 30 y'ukwa 9 2020. Kuri telefone dufite Faustin. Faustin?
Karame.
Uhiriwe neza?
Uhiriwe.
Uri he Faustin?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kire mu ntara y'Iburasirazuba.
Mhm. Komeza.
Yewe.
Mhm.
Itenge itenge na kina bintu byinshi nge na rifite nabivugaho.
Mhm.
Cyasha icyo nasabaga uko mwabibonye muri uza kuri mere ya Facebook nasaba kwabera ambasaderi.
Wijwi rya Amerika?
Eh.
Ubutumwa bwawe ndabwakira ndabugeza aho bugomba kugera.
Eh.
Hanyuma ubwo ngubwo ababishinzwe abatwari bacu bazagusubiza. Urakoze.
Yego nawe urakoze.
Ye. Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Frederic. Frederic we.
Tumaze kamili indi.
Wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Iminsi myinshi.
Ege iminsi myinshi rinda gukumbuye.
Ye, uri Bujumbura.
Ego ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura.
Nukugira ngo mutumire amenye aho uri. Komeza abandanya.
Nagomba jemba zuwe mutumire ati none nka twebwe abantu batize turashobora kujya mu iryo tumbura. Ukubera urumva je nashaka nanjye kuyuko no rawo kungire no girwa mahirwe yo ku jamu iyo tumura kugire ndabo kungire no jamu ibyo bihugu bya rutura kugire shuri ku ishikiza imigambi y'ugwaruka rutasho imbirwa mahige yo kwiga muri ibihugu byo muri Afrika urumva ni bibazo bihura. Ndashaka nanjye ko no girwa mahirwe yo kuza hiyo muri Amerika urumva nkashobora gusigura urumva ibibazo twedura nabyo atwe twi mu mashyira hamwe y'abantu bato batashoboye kwiga. Hanyuma kandi kagira kabiri.
Buretse gatoya.
Bagira imiganzi bakajya hiyo muri Amerika. Babo bagirwa amahirwe bakajya hiyo muri Amerika. Abo baba bishobora kwitaho twebwe abantu. Baba wasise umugambi wo kuzashobora kwitaho twebwe abantu urumva bato bato tuda. Ijwi ryacu itagira kure. Kuko urumva turafise ibintu byinshi twashobora gukora. Mbere washaka bamwe tukibumenya tugakora iyo migambi mugabo tukabura abantu bashobora kudufata mu mugongo ubwire natwe rutirimbi kandi urumva iyo hadusumba inture kurumva yamwitana twebwe tutize ni kurumva twamanduko gwako iyo nashaka yuko no yamwe yonyishira kwa kantu ntaguma ku mugongo urumva no maza n'utundi ngwa mukoda amwe ubita ku mugongo urumva akabanza akayishira kwa kuko abantu bakize urumva yuko boshura kuri gubwa hirwe yo gutomura.
Hinga nanjye mbaze nkwibariza gatoya, wewe ufite amashuri angana gute?
Kesi sa amashuri atarenga 5 primaire.
Mukama, uyu Frederic ashobora gukora tombora afite ayo mashuri gutyo?
Oya, ntabwo yakora tombora kuko bimwe muri mu bisabwa ni uko ugomba kuba wararangije amashuri yisumbuye.
Secondaire.
Tombora, ya secondaire.
Warayitsinze ufite diplome yawe cyangwa se impamyabumenyi. Frederic
yego sabwe
ntabwo rero nyine kube ntabwo ari umutumire ariko ukubuza kujya muri tombora ahubwo ni amategeko yayo. Udafite secondaire ntabwo ushobora kuyijyamo, ntabwo ushobora kujya muri iyo tombora.
Basi nashaka gusaba abasore bashobora kujya muri iyo tombora bamaze kugira mu ibyo bihugu bazaze baribuka twebwe abantu bato batashoboye kwiga kuko duhura n'ibibazo byinshi tukabura abantu badufata mu mugongo haba n'aya ma ONG yavuyeyo hanze ntashobora kutwumva ngo adufate mu mugongo nabo bafata mu mugongo baba ari rwagwaruka ruba ruri muri ya migambwe iba yegamiye ubutegetsi mugabo twebwe urumva tutashoboye kwigurumva ngo amajwi yacu agere kure icyo nk'umuntu n'umwe yigera dushyigikira kandi natwe dufite ikintu kinini tumaze mu gihugu kandi icyatumye tukiga si twe twabyiteye urumva n'ingwano ya izi ntule kazaba ziba mu iki gihugu cyacu cy'Uburundi. Murakoze Imana ibahezagi.
Frederic nawe urakoze.
Yego.
None se Mukama, abantu baje muri Amerika nanjye ndimo. Uko batubaza buri gihe ngo twite ku bantu batize twite ku rwaruka, turabikora cyangwa ntabwo tubikora?
Rero icyo ni ikibazo nk'uko nawe yarabivuze yisabira ubuvugizi. Icyo ni ikibazo kigaruka ku ireme muntu rya muntu.
no kuvuga ngo abantu baje muri Amerika akenshi nyine niyo mpamvu itombora yabayeho nabo baje gukora ubuzima. No kuvuga ngo usanzwe ufite amamiliyoni n'amamiliyoni mu Rwanda n'ubundi usanzwe ujya mu Burayi ugira iki, nta mpamvu yatuma uza hano muri Amerika waba ufite. Usanga rero n'abantu bazangana bo naba baje kugira ngo bakore fitile cyangwa bakore ahazaza habo, bakore bige. Nuvuga ngo rero akenshi navuga ngo mu myaka ya mbere buri muntu wese aba ari gushaka kugera kuri izo nzozi nawe yifuje. Igikurikiraho rero ya muri iyo myaka cyangwa nyuma yaho, umutima wa muntu niwo umubwire se hari abandi ngifite gufasha, hari abandi bakeneye ubufasha bwanjye, hari abandi ugahera ku muryango we, agahera kuri murumuna we, agahera kuri mushiki we utarangije kwiga akamusubiza mu ishuri. N'ibyo bintu ibyo byose rero navuga ngo uza akibagirwa aho yavuye, ibyo biterwa na n'ireme muntu rya muntu uko ateye n'umutima nama we. Kuri njyewe navuga ngo igicumbi ni iwacu cyangwa se aho nkomoka, ngomba kumenya yuko nabo bagira nk'aho nageze nkanabafasha no gukora iyo tombora. Nicyo kintu cya mbere nababwira. Ubwo iyo umuntu ambwiye ati njye naza gute muri Amerika wanshakira viza iyi n'iyi n'iyi, mbonereho wihangane mfate utunota duke, mbonereho no kubwira abantu baba barageze hano muri Amerika bakaba bashuka abandi ngo reka ngushakire ibyangombwa ibi n'ibi ngibi nk'amafaranga, ntibazabikore. Iyo ni fraude. Ahubwo icyo nababwira ujye ubabwira nabo bakine bagerageze umwaka ku wundi, nabo bazaze nk'uko waje kuri no green card, kuko nibwo buryo bwiza navuga bwo kuza muri Amerika ukabaho neza. Bose nicyo gihe icyo nafasha, yaba uburyo financier wabafasha cyangwa se ukanafasha ku applying nabo bagatomborwa, hanyuma bakaba bagira nabo bagabagera ku nzozi zabo
ukabagira inama rwose.
Hanyuma ababa bakuze batarize cyane iki, ukabafasha mu buryo ubushoboka bitewe nawe n'ubushobozi bwawe, nawe ntabwo wajya gufasha aho udashoboye.
N'ubundi nta utanga icyo adafite.
Exactly.
Hari akantu wari uvuze, iyo umuntu atomboye rimwe agiye gukora tombora rimwe noneho ntibamuhitemo, hari abahita bacika intege, wabagiriye he nama?
Nabagiriye inama yo kutarambirwa. Urugero kuri njyewe naprayinze cyangwa se nagerageje aya mahirwe inshuro zirenga esheshatu, ku nshuro ya karindwi nibwo natombowe. Wabyumva se watangiye ryari? Natangiye ntanarangiza segonde, ariko niyumvisha yuko ndamutse ntombowe umwaka utaha naba narangije n'iyo diplome naba narayibonye. Umva niyo natangiye kwa prayinga mu 2007, nkakomeza imyaka irindwi igashira. Ni ukuvuga ngo ni ukutagivinga cyangwa ni ukutarambirwa. Rero nubona udatomboye umwaka uzongere, nta mafaranga bitanga, tujya kuri website ukuzuza, ubundi ukite ugategereza. Hari ababikora rimwe bagata batomborwa, hari n'ababikora inshuro zirenga eshatu. Mukomeze rero. Nicyo nababwira.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, ibirebana na tombora ya green card. Hari abantu bashobora gukeka hari ko ari icyatsi kibisi, gusa reka twivugire ko ari uruhushya ruha amahirwe abantu kuza kuba hano muri Amerika bakahakora bagatura, ntabwo baba bari muri ba bandi baza bya magendu, baza mu bya fraude, mu gifaransa bita sans papier, mu cyongereza bita illegal. Ntabwo bari muri abo ngabo baza gutyo.
Oya, ntabwo barimo rwose. Ni uburenganzira busesuye butuma ubona uburenganzira nk'ubw'umwenegihugu wa Amerika afite.
N'inshingano birumvikana, iyo ufite akazi urasora ibintu nk'ibyo
cyane rwose.
Kuri telefone dufite Venuste. We wiriwe neza? Venuste we
wiriwe,
uri he Venuste?
Turi Bujumbura mu Burundi.
Wowe nande? Niko bandanya ndakumva.
Yego turi kumva.
Ufite igitekerezo cyangwa se icyumviro? Nako kibazo?
Kibazo sino kibura aba bantu ahantu twagiye kwakiririza impapuro turonkindera gukira muri iyo tombora. Baratubwiye ngo bazoduhamagara mugabo turiko turumviriza twarabonye ko amatarike yanditse ku mpapuro dufise yageze ariko ntibaraduhamagara gushika no ushobora gukina iyo tombora urahantu kure mu misozi hanyuma rero ukaburimbiriye ko baguhamagara
bande aho wabikoreye
aho twakinye aho twakinye aho twaronkeye ziriya mpapuro baduha hari mpapuro tuba dufise baratwandika bakaduha impapuro tukazigumya
kuvuga muri Cyber Cafe wabikoreyemo
ego hanyuma bakatubwira ngo bazoduhamagara kugeza ubu ntibaraduhamagara ushobora kuba ahantu hatari interinete kumbure ngo uje kubyirabira
erega Venus
ego
umutumirwa nawe araza kukwibwira wowe kuki utagerageza ukikorera ibintu bikureba ukajya kwirebera ubwawe ugategereza ko abandi aribo bakurebera
abo ngira ngo kwari kutureshya bakiduhamagara niko batubwira mu gisagara cya Bujumbura ahantu hose baba badutegereye bakatubwira ngo bazobidukorera bazogerageza kuturabira mbere ibishoboka byose bazobidukorera niko batubarira kandi bakatubwira ngo nitubahe 5,000 twaranayarisha ayo mafaranga
ayo ngayo ndibwira yuko ariko ari kwa kundi nyine umuntu abakoresheje muri Cyber Cafe ntabwo ari ayo gutanga muri lottery
yego ayo ntasho bitwaye mugabo nimba byukuri bariko barakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemerera itwemerera kuzoba muri ico gihugu duce muri green card bo bidukurikiranira nkuko baba barabitwemereye
ntabwo bakorana muvande ntabwo bakorana ni business baba barimo
Venus wabyumvise
sabwe
wabyumvise
ni business baba barimo bagira ngo barebe gusa nyine baba bagira ngo barebe niba babuzuriza mukazatomborwa hanyuma nyuma waba waratomboye ukaba wabongera andi mafaranga nyine yo kugira ngo kubiriza n'ibindi gusa ibi ni ibintu umuntu akora ku giti cyiwe ahubwo wowe wazahamagara ukababwira ibyo nabahaye ngo munyuzurize nanatomboye cyangwa sinatomboye hanyuma rero ubundi ukabireka gusa abo ngabo ubu ntabwo bakorana na guverinoma ya Amerika nabo bagira ngo nyine bafashe abantu kubona ayo mahirwe ariko nabo bari muri business
Venus nunganiye umutumire mu kamadiyose
ego
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ikorana n'abari bo bose muri ibi bintu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifungura urubuga rwa internet ni
ego
wazitatu.dvlottery.state.gov.rw ubundi wowe niho wigira we ku giti cyawe se cyangwa umuntu ugufasha
ego
ukuzuzaho ibyo bagusaba kuri urwo rubuga
yego
naho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangiriza ibyayo nta Cyber Cafe bakorana nta muntu bakorana nta leta bakorana niyo website gusa iguha
yego
urabyumva none iyo ugiye muri Cyber Cafe icyo gihe Cyber Cafe iyo ikoresheje ugomba kwishyura
yego
ariko wifitiye internet yawe cyangwa se umuntu w'inshuti agufashije icyo gihe nta mafaranga bigusaba kuri uru rubuga nta mafaranga bagusaba kwishyuraho
mwakoze cyane
ye mukama hara kandi wamwongereho mbere yuko tumwambura umurongo
ibyo umubwiye byose niko kuri rwose
ye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Venus turakoze yego noneho duhamagare Edouard
Yego.
Wiriwe.
Wiriranwa amahoro.
Yego. Nawe na amahoro se?
Nange nda amahoro ndashimira Imana y'u Rwanda cyane.
Nuko. Uri mu Rwanda rubwo ubwo ndakumva neza.
Ndi mu Rwanda ku Kicukiro
mu mujyi wa Kigali.
mu mujyi wa Kigali niyo mpamvu mise mvuga ngo ndashima Imana y'u Rwanda yampaye kubaho.
Yego, nuko gusha ku ngingo rero.
Ngushije ku ngingo rero, reka mbere na mbere mbashimire ko mwampamagaye mu kiganiro kugira ngo ntangeho igitekerezo.
Nuko nuko.
Ku ijwi rya Amerika. Ikindi nanone nshimira Amerika yo yashyizeho amahirwe yo kugira ngo abatuye isi babashe kwibona muri Amerika kandi binyuze muri tombora. Iriya tombora yewe nabonye ari nziza. Ku mpamvu ya mbere ngiye gusobanura ko hari umuvandimwe wa hafi wo mu muryango wakoze iyo tombora ya Green Card. Yewe naranamusekaga ndavuga nti ariko wowe
uri gukina muri
ibi ngibi
uri gukina uri guta igihe.
Namusekaga buri mwanya ambwira ngo yagiye kujya muri Siberi asaba amafaranga yo kujya muri Siberi amuha. Ndavuga nti ibyo ari byo byose wowe genda nushaka kuvuga ubugiye no kwandikirana n'inshuti zawe. Ko akaza ambwira ati ariko hari ibyo nuzuza, hari fomu bampaye, hari ibindi bisabwa, ugacya akajyayo agasubirayo. Njyewe naranabirambiwe ndamubwira nti burya rero ibi bintu burimo nta kigenda, ntuzongere no kuzana andi mafaranga.
Mu magambo make Edouard, mu magambo make nawe wagenda gukuzuza hanyuma uza kurambirwa?
Ntabwo ari njyewe, ahubwo ndakubwira ko ari umwana wa bugufi muri famiye nafashaga kugira ngo agende yuzuze.
Wowe bitakureba ari ukumufasha gusa.
Komeza. Kumufasha gusa jyana amafaranga ntacyo cyangwa biganire n'inshuti zawe. Nimara kubirambirwa rero mvuze ngo byihore ntuzana bisubiremo. Ko bamutomboye.
Bamutomboye muhe mwaka?
Ngira ngo amaze imyaka itatu muri Amerika.
Yaranahageze?
Yageze muri Amerika, ahubwo akigerayo yarambwiye ati buriya reka nkwereke. Njya kuri Western Union nkoherereje amadolari 200. Urumva iki kintu? Anyohereza amadolari 200, arambwira ati buriya na dipanse zose nubwo nabaga mu rugo, nubwo wamfashaga guhaye amadolari 200, ahubwo muri ayo madolari 200 agezemo na kimwe cya kangahe cyayo namuhaye? Kuko nibaza ko amafaranga namuhaye akoresha muri internet bijya kugera mu mafaranga 11,000 gusa. Ufata amadolari 200 kuri ubu ngubu ni hafi 160,000,
hafi 160,000.
Ubwo ariko ntiyarayampaye ayanyishyuye, ahubwo arambwiye ati genda nawe wisengerera agacupa kuko wambereye umubyeyi mwiza umfasha kugira ngo ngo nitombora ya Green Card. Iki kintu rero cyaranejeje, gituma nibaza harya kugira ngo abantu bashobore gutombora ari benshi bigenda gute, kuko ibyo aribyo byose abantu bifuza kuba muri Amerika. Igihe bifuza kuba muri Amerika ni ukubera ko bashobora kubona ubuzima bwiza, cyane cyane nk'umuntu uje yatombowe agiye kuba ahantu heza, agiye kuba ahantu bamuteguriye, agiye gukomeza amashuri ye, ndetse bakanamworohereza kubona imirimo. Ni gute bashobora guhitamo abantu benshi? Icyo ni ikibazo kimwe.
Edouard,
yes.
Mbere y'uko mutumirwa agusubiza utuntu wabajije, nagira ngo tubanze twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko buri gihugu kiba gifite abantu bagera ku 50,000, ariko ntabwo ari ukuvuga ko babatoranya umwaka umwe rukumbi ngo dore u Rwanda turuhaye abantu 50,000 nibaze. Ariko ni ukuvuga mbese mu magambo make, wowe shakisha amahirwe yawe, u Rwanda ruracyari mu bihugu bitaruzuza abaturage babyo bimukiye muri Amerika 50,000. Urabyumva?
Ndakwishyuye neza.
Abujuje cyangwa mbese abageze ku 50,000, icyo gihe bo ntabwo iyi tombora ibareba. Umutumirwa yatanze urugero rwo muri Afurika, igihugu cya Nigeria. Voilà, nuko bimeze. Urakoze.
Yego, nawe urakoze, ubwo ndategereje igisubizo.
Yereka hita gusubiza turiya tuntu tw'ukuntu abageze ino ngo bari ibyo babateguriye. Mukama, umwanya ni uwawe.
Reka ngire icyo mvugaho. Arakoze neza gushimira iyi leta, nanjye ndayishimira
aya mahirwe bahaye abantu iyo bageze angana umva ko bakora ubuzima bwiza iyo bitwaye neza ntibajye mu biyobyabwenge ariko no kuvuga ngo aba iyo bakoze neza bibagira umumaro rero ni ikintu cyo kwishimira ikindi namubwira nuko uburyo abantu batomborwa ari benshi byose ni system ibikora ntago ari ibintu umuntu agiraho uburenganzira ariko mu Rwanda bimaze kumenyekana abantu ba prime ari 44 nubwo batoranywamo ari bakeya umwaka ushize ba prime ari 44 urumva yuko bamaze kubimenya 44 by'abantu ni abantu benshi baturanyijemo abagera kuri 600 nubwo ngo nabo ni abantu benshi nubwo abona visa baba bakeya kubera ababa batabikurikiranye ahubwo navuga ngo uwabikinnye wese ajya bikurikirana neza kuko abatabikurikirana ntibanamenya yuko batomboye hanyuma Thomas Kamirindi najya mu minota nk'itatu ndabona amasaha yagiye ngira message mbere n'abantu babaye batomboye kuko ntamuhamagaye
yego ubwo mbwa ariko nagira ngo nanye nkwisegure iyo minota itatu ndayiguhaye uhite udusoreza ikiganiro Didier na Eliezer bategereje kuri telefone reka mbisegureho mbimi ijambo rwose igihe kiragiye noneho ubwo giye ku giti cyanjye mbemereye ko uko ari babiri twivuganira ku giti cyanjye bakanyebareza ibibazo byose bashaka kuri Divi Lottery Didier na Eliezer mumbabarire mbasezero turivuganira kuri telefone fatu uri kumfasha nimero zanyu yazibitse neza ndabihamagarira Didier Eliezer ndabihamagarira murakoze noneho rero babankurire ku murongo mukama guhita ukomerezaho dusoza ikiganiro
reka ngere message abantu mwese mwatombowe nsuje aba Divi members aba Divi best family members nagira ngo mbabwire ikintu gikurikiyeho nuko mushaka passport mugashaka na master de naissance yanyu kugira muri iyi form yitwa DS 260 ituma muzabona visa cyase yo gusaba visa rero ibyo bintu mubyiteho mushake n'izo adresse z'umuntu uri hano muri Amerika kugira ngo nazo zafashe kuzuza hanyuma ikindi nababwira muri uru rugendo mugira akazi kanyu ntimugahagarike mukomeze mukore mwibwire ko mwageze muri Amerika mukomeze mukore mushaka amafaranga kuko muzakena muri iyi procedure muzakena menshi kuko iyi leta iguhereza ibyangombwa byo kuba ahangaha n'uburenganzira bwo gukora no kubaho byemewe n'amategeko ariko ntabwo igushakira inzu ngo igushakire ibyo kurya oya ntabwo uje kuba umutwaro wayo rero nabwira ngo muzakena amafaranga n'uwibwiraga yuko bagufasha ibyo bintu byose nagira mbabwire ko ntabwo ariko bimeze mwebwe mukore mushaka amafaranga mushaka ibyo byangombwa mbabwiye byibanze passport acte de naissance na adresse z'umuntu hanyuma mwuzuze iyo form yitwa DS 260 hanyuma mutegereze igihe bazabohereza appointment letter yo kujya gukora interview niyo message nagenera abantu mwabaye selected muri kwibaza ngo ni iki gikurikiyeho ni icyo ngicyo hanyuma ntihazagire undi muntu ubashuka ngo mukore nka mariage cyangwa se ibindi bintu bituma baprofita iyo visa ugiye kubona muzagume uko mwari mumeze wari ufite gahunda yo gukora ubukwe azabukora ariko ntihazagire umukoresha kugira ngo amujyane muri Amerika kuko ibyo ni fraud bizatumbura visa murakoze cyane urakoze Kamirindi kuri uyu mwanya wampaye Imana iguhe umugisha tuzasubira umwaka utaha
oya ntabwo tuzasubira umwaka utaha ahubwo tuzasubira mu kwa cumi bagiye kongera gufungura yego tuzongera
rwose nzamara
hanyuma nyine muri ayo mafaranga bakoresha bakenera nayo gukora ibizame byo kwa muganga
yego bakenera yo kwishyura visa bagakenera yo kwishyura ibizame byo kwa muganga bagakenera nayo itike y'indege izabageza aho nayo mafaranga bazakenera muri procedure
hanyuma nshuti z'ijwi rya Amerika mbibutse yuko ibya visa yo kwimukira muri Amerika ku banyarwanda bikorerwa I Kigali kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Barundi bikorerwa I Nairobi nibyo bizame byo kwa muganga ndibwira ko ariho babikora ariko ku banyarwanda byo byose bikorerwa I Kigali mukama ndagushimiye cyane
urakoze cyane mukame
umunsi mwiza rero Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane byimazeyo mukomeze mugubwe neza na programu za radio ya Ijwi rya Amerika murakarama.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira.